from Tanzania. My president Magufuli. From Tanzania, my president Magufuli. Hakuna mianya rushwa, ameifunga kakufuli. Odali mchapa kazi, anagiza kazi tu. Tulipe kodi kiuchumi, nchi yende juu. Anapigania wananchi, ili wapate haki. Leta uzembe kwa wizara, muulize Kangi. Dodoma na umakao makuu kwa vitendo tunaona. Imani yake kwa Mungu, haimtisha ta corona. Kwenye utawala wake, sijisikia mtu kugoma. Wanaume kwa wanawake, sisi wala Chadema. Watumishi madarakani wamejawa heshima. Mungu mbariki my president, mpe uzima. Wakulima wanalima, wafugaji wanafuga. Umoja bara zinja, tubagwani hata kwa ruga. Ukimpinga JPM kukubali ukweli tunavunga. Ila mshindi siku zote ni goli anayefunga. My president is Magufuli, is Magufuli, is Magufuli, is Magufuli. It's Magufuli, yeah. It's Magufuli, yeah. It's Magufuli, yeah. My president. It's Magufuli, yeah. 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 It's Magufuli. Hapa kazi tu tunaona anavyochapa kazi. Nchi yetu inaenda juu dele, ngazi kwa ngazi. Flyover tuna enjoy leo vizazi na vizazi. Bombari ya airport now zipo shazi. Madiwani na wabunge wanaunga GTR. Msafarani hakuna kenge, ni mamba kila kanda. Elimu bure sasa, sio mchezo mchafu siasa. Amefungua ukurasa, anafungua vitasa. Zinduzi kila kona, serikali ya viwanda. Midomo mepewa watu, kongia mema na kuponda. God bless all leaders, bless government, bless parliament, bless court, bless Tanzania, bless my president. I'm proud to be a Tanzanian. Welcome everybody kwenye kisiwa cha amani. Yeah, Magufuli, Magufuli, my president. My president is Magufuli, yeah. It's 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 Magufuli, yeah. My president is Magufuli, yeah. It's 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 Magufuli.